your mind, my love. Takalo nye na nye moje sabato sasula. Pretty bands na best boy lady. A pretty bands on another one. Baby, tabu enter the car. Kingi na tonga mbali ah. Rota la visenda nika.
Baby, wangi kamu la vya mchikili kambali.
Nukuna yoga levi denka nika. Asuna, asuna nga kita. Epata tili na pakika.
Baby, wangi kamu la vya mchikili kambali.
Baby, bada nange ni bada. Famu doi, kapeli mado. Jango mpala mpenge titana.
Baby, wangi kamu la vya mchikili kambali.
Wafuna sente na yopa kasa.
Chale.
Na kukwada na yoka kasa. Akuba pikta mulika kasa.
Cha, 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 chale.
Wafuna sente na yopa kasa.
Chale.
Na kukwada na yoka kasa.
Chale.
Akuba pikta mulika kasa.
Cha, 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 chale.
Feeling nice, I'm feeling nicer. Olibusta wa mutima energizer.
Chale.
Abangambi oli womanizer. Nabakambi sagala advisor.
Chale.
Kwa movie atalo mananzi. Olumula banebe mputemba mpita. My baby papa papa kwanga mpita.
Baby wangi kamu lavi ya mchikili kambali.
Tino choke langalamika. Nse kwali nsambi ya batasambiki. Kuba wangu na mutegu tasambuka.
Baby wangi kamu lavi ya mchikili kambali.
Tongwe kasi kukwe kabiamba. Kalumu kumu kwa numuli mkakabali. Temba teba dende malo. Mchibuka tomu kwa nufunye mchikwala. Run me like a marathon. Break up is a no-go zone. I finish it out with my hand.
Baby, won't you come love you? Chikini kambali.
Come give me the microphone. My money make up my tone. Want to guess how you set my tone.
Baby, won't you come love you? Chikini kambali.
Kufuna sente na yopa kasa.
Chale.
Na kukwata na yonka kasa.
Chale.
Na kuba picture mulika kasa.
Cha, 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 chale.
Kufuna sente
Chale.
Na kukwada na yonka kasa.
Chale.
Na kuba picture mulinka kasa.
Cha, 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 chale.
Feeling nicer, I'm feeling nicer. Olipusta wa mutima energizer.
Chale.
Abangambi oli womanizer. Nabakambi sagala advisor.
Chale.
Baby, tabu enter the car. Kingi na tonga mbali ah. Rota la visenda nika.
Baby, wangi kamu la vya mchikili kambali.
Nukuna yoga levi denka nika. Suna suna gakita, epata tili na pagika.
Baby wangu kamu la vya mchikili kambali.
Baby bada nage ni bada. Famu doi kapeli mado. Jango mpala mpenge titana.
Baby wangu kamu la vya mchikili kambali.
Wafuna sente na yopa kasa.
Chale.
Na kugwada na yonka kasa.
Chale.
Akuba picture mulinka kasa.
Cha, 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 chale.
Wafuna sente na yopa kasa.
Chale.
Na kugwada na yonka kasa.
Chale.
Akuba picture mulinka kasa.
Cha, 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 chale.
Come with the microphone. My money make up my tone.
www.ugandanmusic.com